Idima, bumba kaka, idri bumba yeze, idi ma yemburobi, yeze na dindu, yeze ya idi ma, idri bumba yeze ya, idri bumba e, apara chineke, oya ma idri bumba. Boya ma yidri mumma nesia, nesia nesia o ina tuzo e akbara chineke. Kai, yidri mumma o dike na dimpana, chinje man boya ma yidri mumma. In a tutu, it's a kalimanango. Abara chineke, oyama idri mumma. Nese, abara chineke, oyabo manadi. Ayabo waniru, ezele kwayi gazi. Bye. Abara chineke. Oyi kedi ne di no bakaya, ayabia wo ni rugi, ezele kwani gosi, akbara chineke, oyabo ma nadima, oyabulelu nadima, eze ano kwam ni rugi o, akbara chineke, oyi kedi ne di no bakaya. Ayabia wo ni rugi, ayabia wo ni rugi, ayibia la ni rugi, ayijirekele webia, ezele kwa yigozi o, babale kwa yigozi e, okpara chineke, oyikeni ne di nabakaya, abia lam ni rugi papa. Ezele kwa mugozi, papa le kwa mugozi, ngozi di nakagi o, ngozi di nakagi o chuku. Ezele kwa mugozi, amulagi o kamnari o chuku o, chuku o. Ezele kwa mugozi. Ibodun ke bojuta Messiah Jesus oye mer Ibodun ke bojuta Kai Chine ke diebube oye mer Ibaka ne buluma ke sorezo Chineke diebube oye me Ibu ayama nelo bidike na Chineke diebube oye me Ibu adumu kebo chuta Dai Messiah Jesus oye me Adigo ya Babu irigi ni matu Iburi mi yedine Iburi mi ebere gị na-asọpụta m n'ezie. Onye nwere gị, ụjọ adịghị ya ma ọlị. Onye nwere gị, ụjọ adịghị ya ma ọlị. Onye nwere gị, egwu adịghị atụ ya. Mesaya Jizọs, onye mmeri. Mesaya Jizọs, onye mmeri. Aha gị dị ike karịa ebili mmiri. Ebere gị na dịrị ebighị ebi. Onye nwere gị, ụjọ adịghị ya ma ọlị. Mesaya Jizọs, onye mmeri. Ọ dịgo onye ga-eji tụnyere gị eze m. Ọ bụ iri gị n'ime akụ. Ị pụrụ ịza mekpere o. Ị pụrụ inye m nwa. Ị pụrụ ime ihe niile, niile. Chineke dị ebube dike na ịbụrụ ihe niile. Chineke dị ebube amama amasị amasị. Yes, ịbụrụ ihe niile. Chineke dị ebube odogwu na aki odogwu odogwu. Chinegburu m mkpa m. Mesaya Jizọs, onye mmeri. Daalụ ọrụ eze ndị eze. Onye mmeri gị bụ odogwuna. Daalụ ọrụ ochika dibịa. Onye mmeri gị bụ odike. Chineke dị ebube. Onye mmeri, onye mmeri, onye mmeri, onye mmeri. Aha gị dị ike karịa ebili mmiri. Ebere gị na-asọpụta m n'ezie. Onye nwere gị, ụjọ adịghị ya ma ọlị. Chineke dị ebube, onye mmeri. Ọ dịgo onye ga-eji tụnyere gị eze m. Ọ bụ iri gị n'ime atụ. Ị pụrụ ime ihe niile. Chineke dị ebube. Enweghị mmetụta okwu karịa Chineke n'elu. Enweghị mmetụta okwu karịa Chineke n'elu. Enweghị mmetụta okwu karịa Chineke n'elu. Enweghị mmetụta okwu karịa Mesaya n'elu. Eze bụ ime. Enweghị mmetụta okwu karịa Chineke ime. Ọ gaghị ome imela. Enweghị mmetụta okwu karịa Chineke imela. Imela o, imela o, eze ndị eze. Imela o, amama amasị amasị. Imela o, echeta ọbịa jụrụ m. Imela o, dike na dị mkpa na. Imela o, imela o, imela o. Kedebe gị dị weta gị ma. Onye eze, onye eze, onye eze. Imela o, onye eze, imela o. Onye eze, imela o. ebu bendi nso dike kibodo ana ma ebu begi o ole ebu begi no kareka ole ebu begi no buri bu kede bengi ebi de bi lo we chaki ai na chaki ma ni hina Nihuna yaki na u bio magi uchurumanya Iwe gimbawe adi gonye di kagi Ibu afando mega Ayinile na cha gimba Yes Aina chakima Ina imarama Niuna yaki nao Biomaki Ujurumaya Tadi hiwe kimawe Odigo ye di kaki Ibu wafando mega Fando mega I need it Naja Chaya ma chaya ma chaya mo Okwe sirina lekele Chaya ma Wanem chaya ma Chaya ma chaya ma Okwe siriri wotito makanoru ya Yes Jayama, jayama Nemu jayama Okwe sirina regele Tai jayama Jayama, jayama Ninoru ya Okwe sirina regele Jayama Jayama Kam chagima Wanem jayama Nihino ruru ya Okwe sirina rekele Jayama Kesi yanyiri wekele No ruru kiye Ikwe sirina rekele Jayama Kai chagio Ni no rurugi Igwe sirina lekele Amai mebem gebide bide Amai mebem gakusi akusi Amai mebem gebide Weja wachi neke ma Amai mebem gebide bide Amagi mebem gakusi akusi Amai mebem gebido Weja wachi neke ma Abunu samu ki furunay Abunu samu ki nele kota e Buru buru nine imama Jesus Amai mebem gebido Abunu samu ki furunay Abunu samu ki nele kota Abunu samu ki
Oh, yeah, love,
Rewatch it up. Oh, memory, rewatch it up. I can't remember, rewatch it up. Oh, sin, ala, load you. Chimu, rewatch it up. Messiah, rewatch it up. I got you, I rewatch it up. Oh, sin, ala, load you. I want, rewatch it up. I got you, I rewatch it up. I'm about where you want it to. What's in a lobby? Chinche man, reward it to. Jehovah, reward it to. SM, reward it to. What's in a lobby? I'm about where you want it to. Jehovah, reward it to. But I can't remember, reward it to. What's in a lobby? Jehovah rewards it. Jehovah rewards it. Chimne rewards it. What's in a la lobby? Idiga bawa bawa. Idiga hari kuo. You can never ever change. Yes, more. Money rewards it. Oh, no, rurugi. Rewards it. Change a man who rewards it, but sin a la lobby. Thank you, Father.